brand new song, get dali. Rabata fanze tuwaji.
Kulida za sinzo pebe za kamwa. Mbunga ilida nga kani mawa. Raga ya zise, izizo musawa. Kengela katikitika no jisawa. Siyi wa, sipo wa, sipo wa nishua. Nkarubanga blanko power, nebote da katoa. Mbumbia mfuse, madu senge mwanga. Mbabuzo tulonga banyote kawa.
Me say, me badder than them by far. Me madder than them by far. No me and come to the Queen City. Don't just imagine a singer. I walk to see get you got it. Ugaria dance all in the party. Me mucha kangen city nanny. Sasa nanga kamulari. Sasa you sang it daddy. Sasa na